ilivyo haribika. Ona, 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 ona dunia ilivyo haribika. Ona, 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 ona dunia ilivyo haribika. Vita, mauaji, ajali, matetemeko, dalili zote zimetimia. Yote yaliyotabiriwa hapo mwanzo tunayaona yakitimia. Vita, mauaji, ajali, matetemeko, dalili zote zimetimia. Yote yaliyotabiriwa hapo mwanzo tunayaona yakitimia. Tunakwenda, tunaenda, tunaenda Sayuni, kwetu jimbili ndiyo nyumbani. Nase twende, ni twende, twende Sayuni, wale si mbali, karibu tufike nyumbani. Tunakwenda, tunaenda, tunaenda Sayuni, kwetu jimbili ndiyo nyumbani. Nase twende, ni twende, twende Sayuni, wale si mbali, karibu tufike nyumbani.
Takuwa raha, uso, 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 uso.